new one. VMKT, call me Mr. Shine. Alupwe Pinche, Jaiso, Kurepwe Shai Verenga. Jaiso, let's.
Kinto ilimu ya disize ni kusepe, zene ni wataka fela unyeze lize. Aina tawa ni kova chapa wa ikete, na kiwe na fela ye ni nata baby.
Kiwena number one, ngekuwena nifumani. Vasali vate nikono na hani vaboni. You are perfect design na kukusea ni muna. Waka vata nikahana kuwena ni vata muana. Tageti ni vata vayo kuwona ni woma. Umusali yomunde ya nikaviza mama. Amukasiega mama.
Kenya
sabara.
Black
pew pew pew.
Music.com.
Smith being the building.